ngoba hlule ngisho abantu ababathe amadoda ngethembisa ngoba nawe mihla yonke azinabakake mina ngoba nawe wedani lento yami nawe ondabi bamilisa kanzima azinabakake mina ngoba nawe wedani yazi lento yami nawe ondabi bamilisa kanzima. Sometimes ubuya late, all that luck is recorded. Sometimes ufuma late, na makaza siqalile. Ngiyafuna ngikutholi, kambi time alakho libuyile egoli. Yakhumbula sakhula, sesixabana njalo izithabe ezivuya. Nangamqondo sakhula, abasilela umula baqala bathuka. Phela mina ngiyafunga, mntwana womuntu ngizofakala uzofa khona. Angeke basti, lolu thando kuthina lifake lajula. Azilotha, lalingekho ngisho ngesikhathi sokuba. Hlule ngisho abantu ababathe amadoda ngethembisa ngoba nawe mihla yonke azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima. Azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Yazi lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima. Mhlambe baqinisile abathi insuku zogcina, kunzima phela usuku kanti kade ngakugcina. Bathi wangiza umona uyabangiza, sifume sithi getway sali ngiyakhipha. Siyodla imali yami wabengezela kunzima, sulongena mali uzomenzani kushama blesa. Wadlula bekhe banye bethe, uyiphakade lami dala ngeke basiqe. Le ntabi siyabanda dala ifana nesiqeda, bebuya ngiqeda masuthu kwayogeza. Ayeke bezothando labi sohlala siyobheka, sohlala siyobheka. Azilotha, lalingekho ngisho ngesikhathi sokuba. Hlule ngisho abantu ababathe amadoda ngethembisa ngoba nawe mihla yonke azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima. Azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Yazi lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima. Azilotha, lalingekho ngisho ngesikhathi sokuba. Hlule ngisho abantu ababathe amadoda ngethembisa ngoba nawe mihla yonke azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima. Azinabakake, mina ngoba nawe wedali. Yazi lento yami nawe, ondabi bamilisa kanzima.